sotorama e duuri godi mobilaji adoji yimɓe ley gallure bamako nde fawarde e ɓadale muɗum e wi yogaɓe noon ɗi mobilaji ceynaki fewi saabe ɗi tosiɗe tokuɗi du dokkoji yingo bongo fewde e gallure meɗen mawnde nde e wi mabɓe noon garagal karagaji ley gallure mawnde nde latanto yimɓe muɗum sultere
soni ɗiɗo karuji ɗi gaari welami sanne sotoramagaji ɗi wooɗa mi salmiɗan ɗum weltere mawde saabi golle heɓete sowona leydi malindi leyɗe kewɗe e nder lefu leɗɗe men ɗe na nawtoro karagaji muɗi ɗi
ɗum e wonde sofere yogaɓe sotorama ka galago ɗo hakkille e wi mabɓe noon ɗiɗo mobilaji kandi bangal adugol yimɓe sa ƴeewino laawi gallure bamako nde gorrini
ɓe kolitti wiide ɓe lontiran sotoramagaji ɗi karuji muɗi minen kay minen mila wiide sotoramagaji ɗi ɓurata nafude bamakokoɓe saabi fay so haaɗi e alhaali ɗati ɗi nafataɓe ndenno ɓe tinno hunjande hoore mu'intinde ɗiɗo laawi ɗi fadde mabɓe waddi karuji ɗi ndenno sofere hewɓe tampan sanne oɗo kabar o joni wona fe arande mabɓe waddude ɗiɗo karuji muɗi ɗi e ndi ko ƴaɓɓi ɗi ɓooyali gollude ndenno sutorama e durningaji ɗi ɓuuri
e wi Souleyma Diallo secrétaire général juɓɓinowo golleji syndicat golloɓe mobilaji limali ɗo ɗiɗo karuji keesi yeso fere e sotorama kañi e duuri duuri ni daranto
ɓe fourri e batuji kewɗi to district de Bamako e kañe ministére humaninde transport ɓe kolitti min wiide syndicat soferen ɓe kinoto jogola muɗum
puɗɗoɗe golle mum ndagu lebbi jeegom noon yo karuji capan joyi puɗɗirta lingallure nde jokka hen ujunere e temedde joyi fawarde ujunaji ɗiɗi karuji garoji ɓeydade hen.